musi ebiyamba nebyo ebitakasa byonna obiwulira kubanga matute gagganwa naye omutima gwo guteekenga ku ebyo ebigasa teka okutu owulire ebigambo eby'amagezi saayo omutima gwo okumanya ebya mukama bigambo byassanyu byekuumire mundayo neno bw'obitegeeza abaana n'abakwetolodde teka okutu kwo owulire ebigambo eby'amagezi saayo omutima gwo eri okumanya ebya mukama bigambo byassanyu byekuumire mundayo neno bw'obitegeeza abaana n'abakwetolodde ekisa kye akituwadde kitukuumye fenna abamutya n'abo abamwegaana ensi n'eggulu byolesa bulungi okwagaala kwe jangu gyali tokakanyiza mutima akwagala teka okutu kwo owulire ebigambo eby'amagezi saayo omutima gwo eri okumanya ebya mukama bigambo byassanyu byekuumire mundayo neno bw'obitegeeza abaana n'abakwetolodde teka okutu kwo owulire ebigambo eby'amagezi saayo omutima gwo eri okumanya ebya mukama bigambo byassanyu byekuumire mundayo neno bw'obitegeeza abaana n'abakwetolodde
abana